Ati wata kitu pendane mina we for real. Wanaote atu kwa fence belly awezeli. Basa mahani tumegandani kama super glue. Me and you tea forever say were wengine never man. You my best and no my bed there is a fake man. Ugini acha ntajificho tajicho cha mini shina na mindo kocha man. Kani mapenzi ntakuenzi we mpenzi wengine shenzi tu. Una mauzo baby, tuende ulaya na we. Nikutuze baby, wasikupate mafisi. So baby, tuende ulaya na we. Nikutunze baby, wasikupate mafis. Wasikupate mafis, yeah.
Nipende mimi mwana wa mwanzio. Baby, mimi na wewe, I love you. Mami, mimi na wewe, I need you.
I love you girl. I love you girl. I love you girl. I love you girl.